busy touch.
Mapenzi ni uzaifu, kama unabisha jaribu yatakutibu, gonjo sugu tatubu utaona aibu, utageuzwa nandi utawaita kivuruge. Mapenzi yana stendi, ruka usisubiri ushuke, usipokaza moyo zinakusu ngumi ya macha. Kubali wepo yoyo kama umeshindwa kumwacha, unateseka daily unakaza moyo unampenda, anakesha kwa masela unakuita kolo anakwenda. Mpenzi sio mzazi kwamba ukimwache lahana, wapenzi ni mavazi unaitupa ikizidi bana. Usiruhusu akutese kwa sababu ya pesa zake, sketi nyingi aziteke na bado na pete yake. Achana naye, pige mabawa, ruka wetai, akija mkatae, pika kahawa, sahau chai. Kesho yako ya leo inajengwa kwa fikra, kwa wawenza vimeo popote tutofika. Baki playboy kama wote ni chita, epuka sana ulipo kila boya napita. Maisha ni safari, sio mapenzi pekee, ni vitu mbali mbali sikufanya ulege. Ya kikufanya mbaya inabidi ukemee, na sio kila kitu inabidi upokee. Kataa ulofa siku zote kuwa mjanja, wachie lodi lofa naye pagawa na wanja.
Yametuteka ni hatari, yanatufanya tulali, haya maisha tujali. Mapenzi yalipotoka ni mbali, yametukatia kibali, situyaache yaende, atukomi atujali, tunafosi atupende.
Mapenzi ni ugahidi zaidi ya ule wosama, yatakuzalirisha mpaka mtaa utaama, utashika tama, watakupokonya ulichonacho, takutema. Sio kama nasema ili mradi nimesema, nimeshuhudia kwa macho yangu, nimeona. Utaitwa baby, my baby, my heart sweet. At that time you won't think about cheating, you will see all the light, you will spend all the night, but your fellow still find the sight, and that is not love, it's a fight. Uvumilivu una mwisho, kuteseka usipende, ukuzaliwa nao vipi sasa uagande. Unavunjika moyo kila leo kila sasa, mwenza sio mchoyo anampa ticha kashasha. Ebu amka sasa, kinasa kimekugusa, stuka toka gizani kaanze maisha mapya.
Yametuteka ni hatari, yanatufanya tulali, haya maisha tujali. Mapenzi yalipotoka ni mbali, yametukatia kibali, situyaache yaende, atukomi atujali, tunafosi atupende.
Yeah, what's up niggas? This song I've been dedicated to all niggas, all fighters, all babies, you know. Watu wote ambao wanapambana na maisha, inabidi maisha endelee. Mapenzi yapo tokea enzi hizo baba. You know, hatuwezi kuwapagawa kwa hivi vitu ambavyo vinapita baba. Yeah, inabidi maisha endelee. Something like that. Sinjaka Leo Bahia. Prince Music.